Lukka sura sappo e tati, aya go ya ki jowi, amma ya ita alayi hakke maɗa.
E charengil, e wodi woɓɓe ɗon biwɓe Yesu ko heɓi woɓɓe Galilanko'en. Galilanko'en ɓen e kirisana Allah cakkiri, sai Pilatus gomnajo waɗi ɗum wari ɓe, haa ƙiiƴam maɓɓe hawti e ƙiiƴam ko ɓe cakki. Yesu noti wiɓe, on kam mo Galilanko'en ɓen ɗon. Uri Galilanko'en koriɓe fuu hakke gam ɓe torriraama ni. E mi wi'a on, naa non, amma to naa on tuubu, onon ma on fuu on kalketeɓe. Ko ma yimɓe sappo e joweetato mayɓe, carel ko suudu towndudu silwam, yani dow maɓɓe. On kam mo ɓe ɓuri yimɓe koriɓe jooɗiɓe nder Urushalima fuu waɗuki hakke. E mi wi'a on, naa non, amma to naa on tuubu. Onon ma non kalkirton. Bandiraɓe am, nder ayaaje ɗe janguɗen to gaɗa, en nani no Yesu Almasihu, ko Annabi Isa alayhisalam, wagginiri en, dow ko ɓuri haanuki enen ɓiɓɓe Adama ngaɗen, waato siriyotiren e Allah Jomirawo, ko maayan ko nyalde kiita. Non ma en nani, no Allah Jomirawo e hoore muɗum, waɗani en enen ɓiɓɓe Adama. Laawol siriyotirki e maako, nde o liloy Yesu Almasihu, ko Annabi Isa alayhisalam, maayi dow gaafaangal, yari kiita hakkeeji meɗen, gam o siriyotira en e Allah. Gam non fuu gaɗuɗo imaanu, ko kooliiɗo Annabi Isa alayhisalam, maayi dow gaafaangal gam hakke muɗum, heɓay yaafu e hakke, e siriyotirki e Allah Joomiraawo, o bo heɓay nattuki wuro Allah waato aljanna. Gam non bandiraawo am an hettinittoɗo, ɗon to gonɗa, a siriyotiri e Allah Joomiraawo. Bandiraawo am, taa jaɓu maaya, a siriyotira e Allah Joomiraawo. Nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo, en nani no Yesu Almasihu, ko Annabi Isa alayhisalam, wi ko heɓata fuu ɓe siriyotira e Allah, waato ganyuɓe tuuɓe daga hakke mu'en. Aaya go yaaki jowi. Ayaaje ɗen mbi'i, e charengel, e woodi woɓɓe ɗon biwɓe Yesu ko heɓi woɓɓe Galilanko'en. Galilanko'en ɓen e kirisana Allah cakkiri, sai Pilatus gomnajo waɗi ɗum wari ɓe, haa ƙiiƴam maɓɓe hawti e ƙiiƴam ko ɓe cakki. Yesu noti wiɓe, on kam mo Galilanko'en ɓen ɗon. Uri Galilanko'en koriɓe fuu hakke gam ɓe torriraama ni. E mi wi'a on, naa non, amma to naa on tuubu, onon ma on fuu on kalketeɓe. Ko ma yimɓe sappo e joweetato mayɓe, carel ko suudu towndudu silwam, yani dow maɓɓe. On kam mo ɓe ɓuri yimɓe koriɓe jooɗiɓe nder Urushalima fuu waɗuki hakke. E mi wi'a on, naa non, amma to naa on tuubu, onon ma non kalkirton. E jaamanu Annabi Isa alayhisalam, yahudanko'en e nyuma. To goɗɗo natti torra, ko fi kalluɗum heɓi ɗum, sai ɓe mbiya ayim gam hakke maako, ko fi kalluɗum ɗum o waɗi, fooɗani mo kiita Allah. Non ma e jaamanu meɗen hande, to goɗɗum bala'i ko masifa heɓi goɗɗo, woɓɓe kocca, ayim gam halleende maako, ko hakke maako, waɗi ɗum ɗon fi kalluɗum heɓi mo. Amma nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo, Annabi Isa alayhisalam, e tabbitinana'en, to goɗɗo natti torra ko chatɗum, to yimɓe kocca, Allah hiitotomo, gam hakke maako. Annabi Isa alayhisalam wi'i naa non, amma bala'i ko masifa waawai heɓuki ko moye, nden bo fi boɗɗum ko barka waawai heɓuki ko moye. Gam non, Annabi Isa alayhisalam, e yiɗi faamen ɗo, enen ɓiɓɓe Adama. En fuu en godi hakke, gam en fuu en gaɗani Allah Joomiraawo hakke. Gam non to naa en tuubu daga hakkeeji meɗen, en fuu en kalkay nder kiita Allah Joomiraawo. Bo nonno nanɗen o tabbitinani en nder aayaaje ɗen ɗo wiki. E charengel, e woodi woɓɓe ɗon biwɓe Yesu ko heɓi woɓɓe Galilanko'en. Galilanko'en ɓen e kirisana Allah cakkiri, sai Pilatus gomnajo waɗi ɗum wari ɓe. Haa ƙiiƴam maɓɓe hawti e ƙiiƴam ko ɓe cakki. Yesu noti wiɓe, on kam mo Galilanko'en ɓen ɗon. Buri galilan ko en koribe fu hakke gambe torrirama ni hi. Emi biya on. Nanon. Amma to na on tubu. Onon ma on fu on kalketebe. Ko ma yimbe sappo e joye tato maybe. Jarel ko sudu tondu du silwam. Yani do mabbe. On kammo be buri yimbe koribe jodibe der Urushalima fu waduki hakke. Emi biya on. Nanon. Amma to na on tubu. Onon ma non kalkiriton. Bandirabe am nder ayaje de en nanino yawdan ko en be e nyuma yawdan ko en be bilatu islami do wari ha qiqam mabbe hauti e qiqam sakkiri ndi be sakkanta jomirawo imbe sappo e joye tatu be sudu do yani do mu en halki be buri ko mo e waduki hakki kanjum wadi dum don masifa hebibe be kalki amma annabi isa alayhi salam e biado namnun masifa e bala'i e hatari waway heba komoy non ma fi boddum e hayru waway heba komoy gam non annabi isa e holla en do to koccen ko e meden en buri wobbe adilaku gam enen bibbe adama fu en gadi hakke to na bo en tubu daga hakkeji meden to na en siryotiri e alla jomirawo to lalle se ko wala en fu en kalka e der kita alla nder hita jahannama amma annabi isa e tabbitinana en do fi go ko hisnata en daga halkere e kita alla woni tuben alen waduki hakkeji meden tokken lawol alla ngaden ko alla yidi siryotiren e mako e lawol imanu meden ko holare meden do annabi isa alayhi salam mu alla jomirawo wadi e lawol mako tan kebirten yafuye hakki e siryo tirki alla inattuki wuro alla wato aljanna gam non fu gadudo imanu e annabi isa alayhi salam mayido do gafangal gam hakkeji meden o heba yafuye hakki e kisdam daga kita alla gareka nyalde darngal amma fu mo tubai fu mo alai waduki hakke mudum Fumo wadayi imanwe annabi Isa alayhi salam. Kisino mu alla jomirawo liloyi. To halkai ha abada. Nderkita alla. Bunonno nanden annabi Isa alayhi salam tabbitinani endera ayaje dendo wiki. E charengil. E wadi wope don biube yesu kwe hebi wope galilan kwen. Galilan kwen ben e kirisana alla chakiri. Se Pilatus gomnajo wadi umwaribe. Ha igam mape hauti e igam kwe chakki. Yesu noti wiibe on kammo galilan ko en bindon buri galilan ko en koribe fu hakke gambe torrirama ni hi emi biya on nanon amma to na on tubu onon ma on fu on kalketebe ko ma yimbe sappo e joye tato maybe jarel ko sudu tondu du silwam yani do mabbe on kammo be buri yimbe koribe jodibe der Urushalima fu waduki hakke emi biya on Nanon, amma to na on tubu, onon ma non kalkiriton. Bandirawam, aidi kisa daga kita alla gareka nyalde darngal. Tubu ala hakke maana. Hola annabi Isa ko wadu imanu e annabi Isa alayhi salam. Mu alla jomirawo liloyi, mayi do gafangal. Gam hisnuki ma daga kita alla gareka nyalde darngal. Bandirawam, Ta wadi non ahisai kita alla. Amma ta wanyi. Ahalkai nder kita alla. Nder hita jahannama. Gam ayeddo tiri alla. Awanyi mokyare alla. E kisnam mako. E lawul annabi Isa alayhi salam. E mido. Alla jomirawo dawtana enfamu ayajede. Amin.